Delight Durant
ZWAP.com
Sensitiva Podcast
Rakata Sakata Yeah
Kimamba on the beats Kama umeletwa na upepo
Waki suri suri
Napenda vile nanukiaga utuli tuli Baby one, nguli 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 Napenda vile unanipaga vizuri zuri Mara sembe maradona
Bebe, bebe damu kuwe dona
Haya machejo maradona
Bebe, bebe damu tewe mona
Mara tuta marakona
Bebe, bebe damu kuwe dona
Na ubua na kupona Usini banie naona utamu Ajani panie maana utamu Usini banie naona utamu Ajani panie maana utamu come again bad oh bad 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 come again
Come again, baby girl, said ya fele. Tuba fako bali bali ya mele. Chensa wa matuga gale. Onja gale, nange kwa gale. Kila siku na kuwanza mpenzi. Ya kuchiti ngabia siwezi. Kukuchiti mpenzi siwezi. Kufuge kutwale kudechi. Baby, I want some. Baby, give some. Handsome boy, pesa ni nasam. Adore, admire, yongeza care Bile babombela, wata kujia Heavenly honey, uliriza dear Biri mama, biri mama, sinsima mama Wata mpola, mpola, muna kukama Fimbo, Ronaldo
Usini banie, naona utamu Ajani panie, maana utamu Usini banie, naona utamu Ajani panie, maana utamu
Come again, bad, oh bad Come again